wala mia mia. Hata roho na mwili wangu takugawia. Sio utamtu, taukiumia. Na kwa pembeni yako kilia lia. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio. Mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo. Anakula yeyote atasie na meno. Wa mtindi kifuani, tunafanya nipate mtindio wa ubongo. Wa mtungi kitandani, tunafanya nipake mwenzio uo mkongo. Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa chiu. Unanifanya nisizi bombo klati. Bombo klati. I love the way that you feel me. Your body will kill me. Wani furuga kili. Bombo klati.
Kombolela na butu anashinda mwana moyo hadi akili yangu naichanganya ile pump pump upi na tukigandana oya no doubt oya oya
promises you to be my wife cause you are light of my life my shoe size
my shoe size
and just know this I love the way you speak so wisely and I'm praised with your love that is what I see everything is nice. Baby uno uno pinda cheza kukunya. Njani kupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote ni meona. Baby umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanki design anayangalia. Chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia. Na nawapa take five wana kufuatio. Na goma lina bang bang. Tuko Kenya gang gang. Hakuna nyonge weta pizza ni pop champagne. Wakisha jua payday pieces ina swing swing. Tati mshamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chini, unavyo nipa kwa juu. Unanifanya nisizi bombo klat. Bombo klat. I like the way that you feel me. Your body will kill me. Wani furuga kili. Bombo klat. Bombo klat.
Kombolela na butu anashinda mwana moyo hadi akili yangu naichanganya ile pump pump upi na tukigandana go down go down go down where is ika
oya kenge
oya
shaka kutoka Mwanza nimefika na huku
take five now. Take five.